This is an MUT Radio podcast.
Right now, it is 12:30. My name is Lusanda Lucy Mngai, right here on Ihlanganani Midday Show. Njengamanje, we're getting into the very last segment for today. It's a Wednesday. We are now going to get the second hour of the show. So it's not Mkulumla, but then again, in the last hour, we do have Chef Bobby Gu, hashtag What's in My Scarf. And today, we're having a lovely topic. I really love the topic. It's Namhlanje because is a was fundisa so many things, you know. Namhlanje sikhuluma about the difference of a menu according to events. But asingeni senu o Chef Poppy, and then we get into it. Chef Poppy, welcome to MUT Radio. Chef Poppy, welcome to MUT Radio.
Lusanda, hello.
Unjani?
Ngiyaphila,
ngizwakala kahle that side.
Yeah, ngiyazwakala mina ngapha.
Yes, mama, perfectly.
Okay.
Today we are talking about different menus of different events. Very interesting topic because we see bad shame. Sibuye sizange indlela yabo and abona nje ama events that engwa listed namhlanje. It's weddings, kids party, high tea event, outdoor activities such as hiking, no quad biking, kanje nokuthi lezinto zinama menu akhona ahlukile. And what I've discovered ngani Chef Pop ukuthi we catering company, it's either, but you can be invited for weddings, a party ngane, corporate functions, nama outdoor activities, yabo. So ingakho kubalekile ukuthi sikwazi ukuhlukanisa. Are you still there?
Yes, I'm still there.
Okay. Yes. So ibuye idid, especially nje kuthina thina esingekho kakhulu la ekuphekeni. Ahlukene kanjani ama menu alama events emshado, ama party engane, ama party abantu abadala, kuhluke kanjani?
Ngoba ave sibaxashini.
Ave sibaxashini.
Okay, kubalekile kakhulu uku-understanda ama menus okuyiwona aqondene nohlobo lifile lomcimbi, yabona. Njengoba nemicimbi nje nawo ngokwahlukahlukana kwawo iba nama themes, so nakhona ekuveni we do have ama themes, so it's important ukuthi understand ukuthi okay, I'm hosting uhlobo lifile lomcimbi, therefore these are the meals okumele ukuthi ngifocus kuwona, ngiphephe wona. Kungabe ukuthi nje hayi ngoba it's just a gathering yabantu uma kuwukudla
nje. Yeah, bona uma kuyi-rice nje.
Yeah. It has to serve the purpose for the event specifically.
So, okay,
maybe just starting laphana kuma-weddings okuyiwona umcimbi vele ejwayele ukuthi ibe nenamba enkulu yabantu, especially ama-weddings ethu nama-Africans. Ngisazwakala?
Yes, mama. Sekuzwa.
Oh, okay. Hey, laphana kuma weddings it's very much of a big challenge, you know, indaba yokudla kwakhona versus indaba yesikhathi, because one thina siba nezinto eziningi, like siba nama activities amaningi esiwenzayo before sizifike ekuphetheni ukuthi hhayi siyaphela-ke manje umshado mhlawumbe bese singahlala phansi sidle sidayine kahle. So kubalulekile ukuthi uma ngabe senza umshado ube nawo wonke, ibe khona yonke i-cause of the meal.
Yes, my starters.
Like your first, your starters, your mains and your dessert, right? So laphana kuma starters important ukuthi iba nama welcome drinks wakho, because vele isikhathi siyahluleka nokugcina kahle. So umshado bekuzoqala ngo-10, umshado suqala ngo-12, already abantu bayi-12 balambile, yabo. So it's important ukuthi iba nama appetizers okanye starters, futhi ama starters wakho kube kuba ama-finger meals kodwa azosuba nesinda nyana, yabona. Iqinise laphayana kuma-meat platters, kube noma-pastry, different kinds of opaya, osamosa, oma-mini rolls, oma-kebabs, like beef and chicken kebabs, your fish wings, your sandwiches, as well as ama fruits if we could incorporate the ama fruits. So that uzothukala umcimbi kuba ukuthi khona ibhayi abantu sebeyitholile ne.
Yes.
And then as umcimbi wakho uqhubeka, also what I want us ukuthi sisinote okanye sitake into consideration with umshado, as I said, ukuthi maningi ama activities enziwayo, especially kuma African weddings. Kuba worse if sizohlanganisa umcimbi lona wasesigcawini all together ne white wedding, yabona? Thola ukuthi kushaya o 7 ebusuku abantu abakadli noma ima kuqala ukuseva i-name. So what I can say about indaba yokuseva ukuthi uma ngabe sesiseva i-name, uma kuwukuthi mhlampe nje kade uma kuwukuthi umcimbi ohlanganisa nesigcawu, I would advise ukuthi futhi uma kubuya nje esigcawini ngalesi khathi-ke mhlampe fine basashintsha basaka lezi ezinye izinto, kodwa ama-guest mase sefikile ama-guests engabetendeni ehholo ukudla seku-right. Ngiyacela ukuthi ama-guests abangamiswa abantu aba-responsible for ukudla. Kuthiwa hhayi kuze sifike umakhoti mhlawumbe nomkhwenyana etendeni kuqala bafuna ukubona, sebawubona ey'thombeni unfortunately, mhlawumbe nokuthi setupday kanjani. But nje abantu mase sebekhona cela baphakelwe badle. And then when it comes to the specific menus for wona umshado, nakhona kubalulekile ukuthi si-check ukuthi imaphi ama-tribes akhona, because isikhathi esiningi yenzeka uthole ukuthi vele mhlampe kushada umZulu kanye nomNdebele, yabona? So lapho-ke it's important ukuthi kwi-menu yethu asibakhave bonke la bantu, sazi ukuthi okay laba bathanda this type of meals kakhulu, engabe mhlawumbe laba bathanda kambu inesi sinobhontshisi, laba bathanda mhlawumbe ipapa as example. So imenu yethu fanele izame ukuthi not to even say izame, imenu yethu nje ayikhave wonke umuntu okhona emshadweni, understanding the different tribes azobe khona, so that sizokwazi ukuthi wonke umuntu okhona akwazi ukudla something azoyi-enjoya nazoyijabulela, nengeza ukum-upsetha esiswini sakhe ukuthi mhlampe sedlela ukuthi ulambile but ayikho kahle kahle into ehambiselana ni, yabona? Also kubantu abasuke beshada abantu abasuke beshada, I was laughing the other day, my sister is also currently preparing for umshado wakhe. So sesikhuluma indaba zamakhekheke nama-flavors mina, ayi ngithanda i-flavor season akuthena, hhayi mina no bani sithanda i-flavor season. Ngiyacela futhi abantu abashadayo beyinote into yokuthi uma ngabe be-organize umshado yabo bengagcini sebefaka kwi-menu kakhulu lokho okuthandwa yibona bobabili, yabona? Because yes, umshado wabo, but now it's more about ama-guest azobe khona, yabona?
Umuntu engasho ukuthi no mina ngithanda nje vele nje i-carrot cake sengiqedile.
Fine, uthanda i-carrot cake, mhlawumbe 80% wama-guest akhe athanda i-chocolate cake, yabona? So nalokho sikuthathe kakhulu into consideration uma ngabe sihlelele indaba yomshado. And then the last part, the sweet treat, i-dessert. Kwi-dessert kuma-African weddings imnandi, yebo siyayi-enjoya, but with our big numbers thina siyaba ngisho 300 to 400 emshadweni. So uma senza i-dessert asibe realistic and practical, uma kuwukuthi your numbers yazi ukuthi awu 400, i-dessert yakho ngisho ngenze u-200, because abantu abaningi they don't necessarily devour kwi-dessert uma ngabe vele sebe-right. Kusuke kade umcimbi uqalile beyiphuzela ama-adult drink wabo, yabona? So uthole ukuthi igcine isiba i-waste-ke i-dessert like that, because basuke bengasezuba abaningi abantu abazoyidla.
Lapho the people getting married sebekhokhelile vele, bona sebeqedile, cabanga imali ngakho.
Sebekhokhelile, yabona?
Sakusadliwa.
Because phela vele kubalwa by head uma ngabe senza umcimbi ukuthi okay, 200 people, so I'm going to charge you for 200 people. So I'm going to cook a little bit, about 200, usually about 50 people. even izinto lezi amafridge amakhulu siyase Irish fuel mhlambe the following day kuyalandwa kubalwa phela ngama hours noma mobile mangabe siwe kwa Irish izoshona phi ke yonke le diesel le
eish. It's a mess. Futhi kona when it comes to weddings, I think when ama events nje lawa akwenza ubone ukuthi yane. When you're moving on to ama kids party, I think abantu what they do, I've attended ne iparty engane. As much as I don't have a child, but nanga attend because ngangise ingane yaseSwane. When we got there, hey, she was cabanga ukuthi ingane, it's for a 5-year-old girl iparty, but the menu was, it shocked me because parting and then at 5, you must think, vele, oh, okay, it's going to be attended by people around that age, vele. No, sister, when the catering, washayo rice, lapana, no curry, no masala. I'm like, there is also ingane na 3 lapana because it's a 5-year-old girl who went to the birthday party. Why are you having a full adult meal? So it was very tricky for me. Kuthi vele kuba kanjani, kuba kanjani when it comes to ama party eingane kahle kahle.
When it comes to ama party eingane, yabo nje what you just explained, ngiphatha kabi because mina I know ingane, ngiyahlala kakhulu neingane, even myself I do have a 11-year-old daughter. Ingane ayinqeni ingane ukuthi sisuthekile wapheka washaya boko khari bakho izinjingane ngicela amazi. Uyabona? So emcimbini I really if ufuna ukuthi ingane zijabule zi enjoy zidle because I always say ukuthi ukudla is about 3 important factors: the appearance, the texture and the taste. But for ingane it's more about
appearance.
The appearance, yabona. So ukudla kweingane, one emehlweni nazo fanele ube inviting and ubenzele le zinto abazi enjoyayo, the pancakes, oma crumpets, oma, it can't be iphathe ingane ngabipho oma burger slices, oma hot dogs, oma hot rolls, the mini sandwiches,
you know, pizza
akho nawe futhi mawenza ube like ube what? Ube creative. Mawasika. You can use ama different curry cookers or cookie cutters of different shapes. Ungasiki nje isinkwa ngendlela le ejwayelekile. Wenze oma rectangle, oma triangle, ususe futhi noqweqwe because iy'ngane kakhulukazi zigcina zingakhona ukudla that. So sikunano 3 years or 2 years sobona. Bakwazi ukudla the soft part of isinkwa kodwa behluleke ukudla that hard part engaphandle. Ababe khona, even usubenzela ijuice, thenga amajuice lawa nje eyingane lawa vele asemabhoxini.
Packed already, yes.
Yes, ukuze bezokwazi ukuthi beholde kahle, bephuze ngey'throw zabo, singasikho isidingo sokufakela iy'ngane emaglasini. Iy'ngane ziyathanda nokudlala, izingane futhi kuzowa kulimala amaglass zigcine zilimazana futhi kwazona yabona.
And vele it does save a lot of money if you're gonna buy the pre-packed juices vele estone.
Kuba kakhulu, yasave kakhulu emalini rather than ukusebenzisa amaglass.
Kuba inkinga mekanjani,
benzele konke noma milkshake. But nakhona yabona ukuthi mangabe u-invite iy'ngane, as I was saying, nasemshadweni, kusemshadweni it's more about amagest azona singata rather than i-couple. So nakhona ey'nganeni ungafaki uhlobo olulodwa mhlawumpe lokudla noma lamajuice, because ngifuna ukukhuluma nge-milkshake. Isikhathi esiningi sazi ukuthi inqwaba yey'ngane zithanda i-milkshake, but khona iy'ngane i-milkshake ezingayisebenzisi mhlobo. So mhlampe yam-atseta i-stomach sakhe. So nakhona-ke uma ngabe senzela abantwana amaphathi, sizama ukuthi laphana kuma-juice, kuma-drinks balansisi. Lebe khona oma-milkshake, bebe khona 100% fruit juice noma smoothies kanjani.
Oh yes, ukuze ingane if ingakuthandi lokho ikwazi ukuthi ikhethe okunye. Then if we're moving forward to ama outdoor activities, you know why I'm asking this as well, guma outdoor, it's because I'm going to be attending enye what you call this? It's a hiking adventure, something, ne?
Yes.
Go July. So it's going to be my first time, because it's not going to be my first time hiking, but it's going to be my first time. Gizo hike and jwang impela, gizo mbuye. Yeah, ibo lotu, 5 kilometers. Because ge umuto joy saba hiking. But I was like, no, let me try it out. And now I'm concerned because we see a corner, Google included no Google. Now I'm asking myself, what type of food are we going to eat for hiking? Because I'm activities as well as our phone go to Utubuya masuzofaga ukhari yayibona lento leyo enosukukhathele. So what type of menu can you go for, let's say uqashiwe chef Poppy Nepolin's Kitchen ukuthi nizopheka for people that are going on an adventure like that, ama quiet biking? What menu can you prepare for abantu abakanjalo?
It's tricky le yoma hiking, quiet biking le yama outdoors nje, because ukudla yashisa lapha entabeni, oh yashisa nje lapha nabe intabeni engabe kuphuphu, kodwa nje lapha kuma outdoors
siya
kuyashisa kakhulu, yabona?
So maybe mhlawumbe like fruits kanje.
Ukudla kuyashesha ukuzwela, okanye kuyashesha ukuthi ukonakale or go off. So I would say, in my own opinion, indaba yebraai iyona engathi is the most spacious when we look at ndabama outdoor activities.
Yes.
Because I braai, nisuke nizo braai vele khona lapho, then nenze izinto ezifana no ipapu liyakwazi ukubekezela, nenze izinto ezifana no papu, no jeqe, no chakalaka, kusalad nje the most safest salad ongayenza uchakalaka. Because uma ukanti uzokwenza o-butternut
green salad, no
butternut yakho isisi, yabona? Ayisekho rice. Even nakhona-ke kwizinto zokufunza, it's safe ukusebenzisa oma canned juice, oma bottled water, canned drinks like that. You can't go fine dining in an outdoor activities
akanjalo. Senzo funa ukudilute ujuice manje la entabeni, no. Ngona nje uthenga nje pre-packed canned. You know, I love the idea. I think I'm going to check the poster ukuthi ayibhaliwe yini ubraai, because you know what? Just give me an idea ukuthi hey, I should tell the organizers, guys, please, cili braai. Because I think it's going to work well. Because I was thinking of fruits, kanje, ukuthi, if you're going for outdoor, putting on my fruits. But at the same time, I was teasing my fruits, so sukatele. Ufuntezo.
Yeah, kodwa phela lapha na kubhakha wakho, I'm just thinking, ukuthi mawusalo kukhuphuka nje lapha entabeni, vele ungayiphathela iapula lakho, then uzoluma uliphose lapha. Kodwa mhlawumbe kungabi izinto ezinjengobanana, because nebanana uyashesha ukuzwela and abanye aba-accessa even nasey'thwini, but umuntu uyayazi ntezana naye. Kodwa nje nefruthi elikwaziyo ukubeka ezihlini njengomanantshi, oma-orange la mafruthi akwazi ukuthi ukuthi nawo ahlale e-fresh for isikhathi esithile. Even i-sandwich, but kwi-sandwich ube careful futhi ukuthi ungafaki izinto ey'njengotamatisi, yabona?
Ezokwenza
i-sandwich ukuthi ibe manzi, isheshe izwakala ukuthi ayisekho right. Ucheese nje uyakwazi ukubekezela isikhathi eside, ungafakela nje ucheese wakho sandwich wakho. Phela mhlampe inde kakhulu nale ndaba yalaphana ey'ntabeni, uzofuna ukuphinda ulume, yabo ungagcina usuquleka lapho.
All right. So now today I learned a lot, because I was thinking, when it comes to menus, you know, last night I was sitting and thinking, when it comes to menus, vele, ayahluka surely, because I was attend a yonke inhlobo event and eat, because in a jet, especially in as Amazon, we think wonke ama events adinga nje irice eldrayiwe, some curry, salads, you know, ukhanga nje lokho
yonke into nje imenu yethu hlezi into eyodwa. I've noticed that nami a lot,
kanti nje kuyahluka
hlezi into eyodwa nje throughout.
And that's why we need people like you, you know. Even Mutebu is status sakho yakwa zibona, oh, mele ngiye ngidli lanje kanje, nangu chef Popo postile lan. Not always just eating the same menu every time. I can just make mhlampe what you call them, I'm a fold over kanje and try different things, you know. All right. So see, Valanje, please give us your social media handles, and people, if they want to use our services, Wayne, as the Pollen's Kitchen, Bantola Gupi.
Okay, i-polling station is based laphayana eMpangeni, NUS. Yahambela zonke iindawo, based KZN, even outside KZN, so long as the sign is within pay. Number is kolakala kuyona 079907863. Kanti laphana ku-Facebook ungasithola ku-Facebook page, polling station. Also on Instagram,
this is an MUT Radio podcast.